Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Talatare sappo e go'o lewru janvier jeena yande ƴaɓɓirima Silimay sappo e ɗiɗi nder maison de la presse Bamako. Jottinonoɗo kabaruji ɗo yumor waygal kanko noddirteɗo Mamadou Watra wonto ɓoggui jamɓe to. Kanko laamiɗo laamu hakkundejo colonel Assimi Goita o holliti metti makko ñalawma hande o sanne hono jukkoje ko leyɗele sediya woɗe kañe imoal gaɗi fewde e leydi Mali ndi. O wi ɗum e tawede fo leydi Mali ndi du darto darde muɗum. Musengaɓe sinnimɓe talkorluɓe noddirde 15 octobre 2016, ɓe mbihiɓe darni murtere mabɓe nde caggal ko jukkoje ɗe gaɗa fewde e leydi Mali ndi. Wayde ndena ko woni lesa ha leydi ndi kañe fa yettole wuddi leydi ndi, kamɓe gonɓe le wuddi leydi ndi wattu jono ɗo lugay ɗi gondi e waɗen ɗo. Ɓe mbihi jamɓe deƴirano wonde watti toon seeɗa seeɗa ɗiɗo lugayano gondi e nafude ɗi. Wonno sembe kabaruji ɗi min jogini oɗo ɓetande ndi bisimilla moɗon e heɗade hen. Fedde sidi yawo kañe imoi golli golle muɗum minen dumin darto darɗe amen. Noon kanko colonel Assimi Goita o hollitiri wiide hankken wakkande mo fewtino e ɓiɓɓe leydi Mali ndi. O wi sa ƴeewi ɗeɗo pelle wattu joni ɓe paama e hono kabaru tiɗallaji leydi Mali ndi wori. O holli metti makko do sanne. O wi o waɗi noddago fewde e leydi Mali ndi tinno pewta e ɗiɗo tiɗallaji ɓiɓɓe leydi ndi, kala ɗo goni le nokkule ɗe fuu leydi nden hasindini e muɗum e ñalawma hannde o. Keɗɗe mo ko mo sifi dow hen dow faccitago Mamadou Sama Sekou.
Wattu humtawol hoore guutumaku leydi Mali ndi yuuni fay goto haɗa heddade caggal yalla hollitinde kasen no daranniɗen suudu baaba meɗen. Mallinkir debbo e gorko kala ɗo tawa na hani hinnade nafakaji mawɗi leydi ndi. Goto e amen foof dun hani gollande guutumaku leydi Mali ñifude baasi hakkunde meɗen ɗo ɗum satiri foof. Nden no sakiraɓe yuuni ko tammodiran juuɗe fay so eɗen cirti hakkillaji leyɗe sidiyawo e iomo darke e darɗe mabɓe. Non enen dun tawa ɗum laataki feyi ley duko hunde nde meeɗali laatade tagu malinkoɓe. Andon wiidi fay so en gondaka e sifa sattere yeddugol sériyaji yogaji anniyaji ɓamaɗi ɗi, leydi Mali ndi na landinani kaltidal hakkunde mayri e CDAO. Yalla haybude nafakaji mawɗi ɓiɓɓe leydi ndi e teddinde no wiwal sériyaji fedde nde.
Micciteɗen wiide hankken ɓe gaɗi batu mabɓe juujuure ɗum won laamonkoɓe laamu hakkundejo le nokku noddirteɗo Palais Kouluba. Le majjum ɓe gaɗi noddago fewde ɓiɓɓe leydi Mali ndi fo aljumare warorende le sappo e nayyi lewru janvier ndu tinno jalta. Caggal muɗum ɓe gaɗi noddago fewde dinankoɓe kañum yimɓele inde anditeno hon fo waɗa duwaw fewde leydi Mali ndi wori ñalawma hannde o. Ɓamde le saha leydi ndi fa jottoɗa le wuddu leydi ndi kañe le ɓaleer leydi ndi hakkillaji jamare nder fecci sanne hono ɗeɗo jukkoje gorri. So woɓɓe kolliti wiide fa hannde laamunkoɓe laamu hakkundejo ana kani fewtude e guɓal sediyawo kañe imoi kalde e muɗum. Woɓɓe du kolliti wiide mali ana han yaltude fedde sediyawo nde fe ñalawma hannde o. Keɗɗen ɓeɗo yimɓele ko sifi dow hen dow faccitan Mamadou Sama Sekou.
Nous sommes des pays voisins pouvaient alléger
leɗe kirondirɗe noon eɓe kan noon wattande hakkille onɗon nokku ɓutude jukngoji dow mali ɗi. Jalten tan e ley ndeɗo fedde haala timmi yoni ko kinoɗon koye meɗen. Ɗum ɓurata nafude en. Ɓe gaɗa ko ɓe muyi ɓe jiyan minen ka e weli ɓe welay fo min jirwan jukngoji sidewo imoi moƴana min foyi seeɗa. Minen jeyte tan e ɗum dabare min ka e hakkille on ɗiɗo jukngoji ɗi yo hippugol dow meɗen. Nden noon ni faabo sanna yimɓe transition ɓe yoɓe mbuwa nokku o fa laaɓa fadde mabɓe tottude laamu o pultinkoɓe ɓe. Hoddugol keri ɗi moƴana fay goto e meɗen. Ɓe puɗɗa kaltidal hewti ɓe kolliti duuɓi joyi na heewi yoɓe ɓuyta tan ɗiɗo jukmoji ɗi ne catti sanne. Malinkoɓe matan ɗum ko teewi muɗum sanne. So ni a yi malinkoɓe jaɓani duuɓi joyi eɗum hollita ɗum woni yila maɓɓe. Ndenno CDAO ɗu na hani jaɓani ɗum.
Wattu jononoo jukkoje ɗe gori yimɓele ɓe du gabbi dow beme andi ɗe homo fuwana haala toon ko yiɗi. So woɓɓe kolliti ɗeɗo jukkoje an nawi sanne. Woɓɓe du kolliti wiide wakkande tiɗallaji mbatande nde pamata homo woni hen gorko. Ɓe mbi fa hande laamu o tinno tekkino kumol muɗum honno kabaru o worrino. Keɗɗe Mamadou Sama Sekou heɓni en dow hen.
Leydi Mali ndi na ley CDAO. Ndenno landol ngol wona fewi homo woni e gonga homo wala e gonga. Ɓuri fof hono mbawaten hinnade leydi ndi ley laaɓal. Ɗum ne holliti goto yimɓe beɓe ande ɓe. Neɗɗo goɗɗo kay ndardi président transition Assimi Goita pati dimbo fewi o tekkina kumol kaɗo imadara sambino heftagol jam Mali tammodiran juuɗe. CDAO wondi meɗen wala e meɗen fof. Leydi Mali ndi kay humcoto e wimako ley hono oɗo alahaali yimɓe mawɓe andete. Ɗum ne holliti goɗɗo gotonaɗo leydi Congo Francine Muyumba holliti Facebook mako wiide o mettama sane ko keri sida o udda ko yo anniyam mo ina fi leydi Mali gonga wotteji na hani landnede no yawiri ka micitodam wiide leydi Mali ndidun yo leydi runde Afrique bamtindi fa hande do bembe andede won hultiro wiide mi transition Mali be ciina serewul yaltugul fi leydi Mali ndi le sida o bangi goddo dun onno wiide maison la presse waddi no dango fewde ndoko be ko waruji e daro e darre mabbe be kinno golle mabbe no fewiri burfu bangal bingu leydi yankaku leydi di do wattuji di
ido kabaruji fo do mbay diddo beme am ande de kanye do page Facebook e compte Twitter studio tamani kambe musse ngabe wombe le fedde noddirta signataire 15 octobre 2016 be bi wattu jono be darni murtere mabbe de ko so be darni dum be bi honno tidalaji ko leedi Mali ndi joggi ko hakkune mudo kanye e sediawo mi citi den wille balle jabbe nodde dum fedde noddirta plateforme nationale pour une école apaisée les leedi mi ndi wadi non tango fewde musse ngabe tino darna de do murtere be kolliti wid lamu o du fottino ton sariawo noddirangul article 39 gol tino fat signina hono ko waa wadde furkasel keddama kanko noddirta Seydou Patrice Dembélé yo kanko woni nder do fedde ko mo sifi do hen do facci tan Mamadou Samaseku
comme on l'a dit si pardon kalerano wi so gagne meden puri en do mali hebano djibito do gale o wakati gagne meden da hebnade en kabin tobe hakkeji mu ende o wakati fede haarin darna dum sabe deena joni wakati walle wonne mu soni sharia goto antun ko wadata torna le leedi fe damudun o sharia an haani ittede do jati muslimen du fama menen dum wala gagne mebbe sabe deena so djewi durdeji wadade le timmode hitane dum wada ma tabene en musulen golle de bi tawede fu muslim ana wonde habnade kasin kabar goddi be micto be yekiti entretien 40 ben hani famde wi di tobbe damanaaji ana hani hokkabe habbe be virfto ciagam sabu den hanne fu ene hani fetide e hunde torde woni l'école malwa horejo leedi Hassim Goita o daro dar makko le kabar l'école malien
ciagal ko yimbele be njoppi nokkule muudo en de ko so be ngari le galluje de fa hande le nokkule kewde le sa leedi ndi kanye le wudle ndi yimbele be baawa yaate don jidi furu be kolliti wi sa jeewi wayde ndena kanyu sakkoto wadde di do golleji ka dum e tayru fu wobbe ngombe le wudle ndi bi ko laamo wonde wadde imadraaje lugaaje muudun di ko jam e deeran wordi e wartude le nokkule godde ka sen anton fa kebe famtar kedden Mamadou Samaseku e sitan sidibe
gede burde fofu yidude wadi denagu goni demal awgal margal madun jande dun ko holliti jamare de beedade dun dun kabaru fina tawa Ousmane Diallo lollido lodja yo artiste tumututun e hakkilo mako rafu denagu o latike sababu imma daraj mabbe di fofu ngoti
chaque fois les
personnes la mobladin takbi attan yimbe lonbe jitebe darnan yimbe pamta ko be jogi jogabe virfoton ta perma ana metti sande sam dina wala fu be jogi kasi dona torre am seeda gaban tawera fu deedan ana hebe seeda nyaade nana kema wawa wadde kono jembe nana mu fa hande lukuitu mu wondo
c'est impossible
kanon won ko yar yeso le nuku jogaji wuddu leedi ndi to banyagara ton wakka jono jamare de na hinni haaju mudun e putti hebude weli yonki e bi kabaruji ton de do deejere hewtama ciagal lugaji di fama be ngadata nyande fuf
depi e giddi wakkati jappido men nanta kasin hone nukuji ana nangé to yibe bombe be aranno gaabu e tawede fu gaddo am an tadda sedan me wawa halde handen wi deejere heba ma ba jam o milirno ga hakil ana jotti sedan sabdin handen me de way dawde me yato nukute wil amen sabe min teremel larmi malo
dum fu tawede li sahal wud leedindi jamarande na dar lam ko be mun cende hore imma daraji de nagu yimbe e gineji mabbe
studio tamani
do taguji yimbe mali hewbe hande ana holla wiide yimbe be fa hande be gondina wodugol nyaw coronavirus o so gonga sabi ebe chalo madu ebe jeebo jokkude sariyaaji dentordi e nyaw o kede e gindo yo nyawdo chantanaado e nyaw o omo hokka en dalili wodugol nyaw o do mali do sanne
dogotoro communisis noddi kam o wi gorko mawdo gindo jeewugol maada dogotoro ngol holli nyaw o an e maada annino ngatten min nela mobile docteur mfa nabe hôpital du mali
gollirde seriyaji dentordi di yo fa rento reno suudu mudun fa wasa sulninde takal lemme en mundu kede dalili gindo kasem
si o lati no makulul mangol ele galle o gidiraabe am e gollirde am fu nani kulidu hey yimbe fu kuli hono jaabu o latorto fay mimmi huli sabino nyaw o mawni nirani
hono santanaabe e nyaw coronavirus o be nangembe paabo dembe njogoro dembe needi e teddengal
Sidio Tamani do Faba Muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union européenne
sakiraaɓe jeñƴelo ni ley kiriduuji to en puɗɗiran ley laamu kayoɓe kollitiwde kawrital fuɗɗi toon wattu jooni o ko nayiri banngal hono huncande sukaaɓe rewɓe hoore ley oɗo nokku koni fanal ngal ɗo kawrital fa ƴeelon ɓe kaani sakiraaɓe bonanaji ngatte fewi toon e rewɓe ɓe waɗɗo oɗo golle yo fedde rewɓe l golloɓe ley terengaji wonɓe toon ɓe kañu e dow tuugorgal fedde nde ɗo nder cc ɗuroore ley leydi canada en gardan ɗo kadi loɗoɓe mbi ko yaata million ji sappo e joyi cfa ɗum watta e kaaki sardinie woyle nokkunodirteɗo kanton iɗum ley laamu kadiolo o ɗum hokkama rewɓele ndemoɓe toon sardinie o e muɗen pammoroy ɗiɗo kalisiji wattama toon lesato goto kañum ley bruwetiji fa yettoyo koɓe jarnirta ndiyam koɓe jarnirta hono projet ngawo e mabɓe koye nodirta jardin ɗum ko nodirta arrosoir ngaji kañe ko nandi e muɗum ley toon kalisiji gatta kowoni fana muɗum fa ɓeelo honɓe kalisi hakkirade rewɓele wonɓe ley ndiɗon gendi fede jawa kadi fulle damaje gonɗe toon ɗe waɓɓe oɗon balligu yo fedde mabɓe wonde ley ngallure bammako ndedo tugorgal fedde onisi nde nodirta amaka sikiraɓe ɗo katten beete hannde dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade heƴoji amen ɗiɗo kabaruji fo ɗo mbawi ɓedde dow berme amen andi ɗe so gaɗi www toɓɓere studio tamani toɓɓere org no noddi oɗo numéro viamo maire maire 37321 fande fo jeey fewi nokku on nandirɗo no ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu woodi fuu ɗum haala muɗum hani haalede fa hande min pillititto hono ko nayiri banggal sidiyawo golliji ɗiɓe gondi e wadde fewde e leydi Mali ndi yoga e andanɓe kabaru keɓe kay kolectivi ɗiɓe garan ɓillude leydi ndi sanne saabi de ɓe mbihi bankeji ɗum woni gonɗi ley sidiyawo ɗi kañe bankeji gaɗirteɗi jagoɗi fuu ɓe garan ɓe udda ɗum leydi Mali ndi wawa heɓu toon kalisiji muɗum kasin kanko noddirteɗo Modibo Mawo Makalu andanɗo kabaru keɓe o wihi ɗum nawan sanne laamu ana hani ƴewtade yalla hono hani famrude e ɓeɗo yimɓele saabi de sa ƴeewi ko ɓuuri hewde keɓe leydi Mali ndi fo ana yowi dow bankeji ɗi kañe ko nandi e muɗum keɓɓe makko mo sifi dow hen to faccitan Mamadou Sama Seku.
Évidemment, les sanctions sont assez sévères parce que.
Si que voilà que beaucoup de gens ne chatissent pas, ça veut dire on doit leur dire les demander na yaji ngala dun atikiuri. J'ai eu un fou na bili et les des qui ont été mettre. Joy du jiti et au les des na les séries ou des no les demander na elle y est moi. Fait de mon idée calaconi kabarukalisi des les des jiti hirnagerunde afrikunde tortode kalisi sifa des no ido beaucoup de gens sifa jikiuri. Bangal la guli dal hakun. Leyɗe bangal keɓe bangal jaggu e almusaɗɗaji e hakkilo am iɗi catti sanne dabareji ɗi heddani leydi Mali ndi caggal communiqué mabɓe jamma altinaire sappo waɗiri janvier min mbila jaati so dabare wonde e wontu saabi andon wiide leyɗe kirodirɗe nafa muɗum na heewi sanne ɓuuri foof leydi ndi e madara muɗum foof na ɓili kirodirɗe muɗum nden hono mbimi ni leydi men ndi ana e ley pelle mawɗe ɗiɗi gonɗe ley hirnage e runde afrique fedde yiyomon mo leyɗe jeɗɗi woni e muɗum nawtotoɗo sefa e leyɗe sappo joyi cdao watre pelle joyi lino africaine min mbila wiide ana hani hono kala madara politique ko jooɗo haala jukkito e hakkilo am kawral dum ne wawa heɓede hakkude mabɓe no yawiri jukguji ɗi ɗum imina min musi tawi kadi wiide ɗiɗo jukguji ɗi wona tan fewde yimɓele hono mo waɗira nden joni kay jamara nde jaatima tan ɗo sikki wala saabi fay so produitngaji yogaji hono ñamduji e cafaje hiisi ɗiɗo jukguji andonno capanɗe jeegom le temedere keɓɓe leydi men ndi dow jaggu leyɗe goɗɗe e sifa kala komin codata caggal leydi maɗon komin jaltinta yaade ley leyɗe goɗɗe nden kabaru jaagu joguiɗo nafa sanne e hakkude amen e leyɗe kewɗe on ɗon ko tampinan sanne jabare ɗe saabi andon wiide ɓiɓɓe leydi Mali gonɓe caggal ɓe dokkal ngal ɓe neldata ley leydi ndi no heewi sanne hakkude milliard uji temeɗe joyyi e temeɗe jeegom sifa ley hitande nden no yila amen yo kaɗo tiɗalla bilto no ɓuuri foof
yawde.